yogeranga kumukama ntoyo kyekiddukiro kyange era kyekigo kyange katonda wange gwe nneesiga kubanga oyo yanandokola mu mutego gw'omuyisi ne mu kawumpuli omubi anambikako n'ebiwawaatiro bye wansi w'ebyoya bye sitengalwa ntiisa ya kiro
Zima go.